Tumelia sana, geto shanti vijana do utiaji machain. Tumezika bana bana, tumelia sana, geto shanti vijana do mateso pain. Yongori sio bishana, niko rada shanti kitu na daisa enchanting. Niko rada utiaji wana pingo za klaji. Niko bombo clan troop, nipe truth kusuganji. Nipe one to one mic, niko prove it a spotlight. Sezi choose, lisha muamindo ile kiti ya udu. Niko mnati, niko nati do bando ile kitu midu. Niki lose, una smile, niki win, una boo. Niki panda Ferrari, una nkosha Jordi Zabu. Na unakamsu kwa mibila ukinu why macho do. Na wezi daini improve, li daini dead, li tapi ya paid, you can show credit. Na saja Tumelia sana, geto shanti vijana do utiaji machain. Tumezika bana bana, tumelia sana, geto shanti vijana do mateso pain. Yongori sio bishana, niko burundani, rada buru bundani. Niko burudani, macho nyanya tupani. Niko zangu one time, na fomeze ni time ya mind. Joni ski, John Kelly Dane, Johnny Tule White Rice. Nime lose kwa last time, nika win, nika part time. Cheki hato fika beya, watiaje tupotei. Pona daily, positively, kabla kuja pass the day. Usi jali the base, mind super ku date. Weka data kwa base, weka force on your face. Let the smile on your face, ache tiao ishape your fate. Niko one time one mic, sina time ya ku debate. Well show, nikitengwa sana, neza retaliate. Tumelia sana, geto shanti vijana do utiaji machain. Tumezika bana bana, tumelia sana, geto shanti vijana do mateso pain. Yongori sio bishana, tumelia sana, geto shanti vijana do mateso pain. Yongori sio bishana, tumelia sana, geto shanti vijana do utiaji machain. Tumezika bana, tumelia sana, geto shanti vijana do utiaji machain. Tumezika bana bana, tumelia sana, geto shanti vijana do mateso pain. Yongori sio bishana, tumelia sana, geto shanti vijana do mateso pain. Yongori sio bishana, niko rada shanti kitu na daisa enchanting.